mudan madaxweyne dad ka baydhow madii fikradan una la kooy dad badan ku sheekaysan hortay dad gaboonka kooy dad anas diyaariyanka kooy wali go'aansadeena hooyooyinka iyo bulshada qiimaha shal gadiisan in talaabo la qaado oo lan fiirsan su'aalitaas idinku jawaab lahayd maylin dili waalidiinta maylan raafi owlaada gabdhoogi yar yaraay maylin gubi tansmeen baahda madaxweyne arrin oo lagu aamusnaado korme sidii la weelahay in aad daah furto waligeey ku bilaawno dad ka galnyaas bobsadaan ilaa mayl raayso guruba gura
way ba ujeedada ee taa fiirsadaan dad keen haanuna qaraxayaan haanuna laga qaraxo haanuna marin habaabiyo wadan iyo ongorna kihirin haanuna mayl raayso maglan jirdilow bilaanta la kufsado dhibaato lan jeesado saxata butilan ku jarto oo kaleeto geek meel sheegay gabdho oo meel raayso ganacsadaan oo la kufsaday oo kaleeto may ba fadaan ee urkun aas aas jeey u jeedsheeya in xaruun lan gafur inta oo xaruunta soo nagada doonto tool ka bar doona maamooyinka xuquuqdii oo ku saaran awlaadii oo sidii nololii oo bedel fadeen
bulshada dhibaato iyo iska dul hayta wali ku codsadaan bulshada inay dhibaato isku qaad in diyaar nagta fadaan diyaar ngatiina hamin goomalna wada dhamaaya bulshadan inay isku qaad duligan iyo heeriyadan iyo rafaadkan iyo walaan aan jirnayo aaminin ogolina gaamoos qabsanaan wal jirama ugus wal ob fuli ugu laakin wali ba nagadeena umadiya ku obsado haya laakin geeko la goor yar aragti lama boqol qofay goor yar la fado laakin dib kuma la ka jiray hadii walaayo hata weedan weedan beera anshuuro haya neef gaalay anshuuro haya oo daago adduunta hor la ka aragay